You're about to go to the world of Sirius and the best of the best video DJs that the world has ever seen. Ladies and gentlemen, please welcome the Visual Mixmaster.
DJ-ish. You in the mix with DJ-ish.
Nishika hauni yachi kwanza unanidunga makaimati
wana fikiwa dhati ingawa sometime napatana na umati kama tuna na kuuza bei dhati wewa dhati umenishika hauni yachi kwanza unanidunga makaimati
the best of the best video mixes that anyone can wish to see
ajawai ni angusha
ajawai 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 ni angusha
ajawai 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 ni angusha
ajawai ajawai
Ajawai, ajawai, kuni ajata kama sifai. Eh, hajawai, hajawai. Mina ye kama suti na dai. Kutoka nizaliwe uwaro. Ah, nikicheza na uwaro. Akanitoa chini kwa mtaro. Jina lake tu Kilimanjaro. Kutoka nizaliwe uwaro. Ah, nikicheza na uwaro. Akanitoa chini kwa mtaro. Jina lake tu Kilimanjaro.
Now, 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 now,
Failure to listen to his mixtapes will result in you missing out on some real good shit.
Easy. Ni vile nimetoka famorio. Alinipata kwa mta kwa mangorio. Sa maisha tam, tam kama orio. Wacha nizitoke, nizitoke. Alinipata pale chini kwa matope, yeah. Wacha nizitoke, nizitoke. Mina ye kam kisi na matoke, yeah. Sa mikono juka za pasta. Na shetani yako chini kama dasta. Tingiza mguka haina plasta. Tuzitoke twende fast. Nasikia kuzito. Nasikia kuzitoka. Juu ya kule nime to. Juu ya kule nimetoka. Wachani du kama Daudi.
Menoma sana.
Wachani du kama Daudi. Badang badang badang. Wachani zitoke.
Easy.
Nizitoke. Wachani zitoke. Nizitoke. Wachani zitoke. Nizitoke. Brabada. Wachani zitoke.
Shika. Shika.
Nizitoke. Badang badang badang. Amefuta chozi hakuna kulira. Ni ya mwamba mwamba tona tulira. No games hapa, isi mupira. Kanifunza mengi mengi hadi subira. Wengi wazitoka. Wakiona chifa maraisa ko area. Mina zitoka. Tunashukuru niko hai niko area. Basi mikono juka za pasta. Na shetani yako chini kama dasta. Tingiza mguka haina plasta. Tuzitoke twende fast. Nasikia kuzitoka. Nasikia kuzitoka.
Yeah baby, it's me.
Juu ya kule nimetoka. Badang. Wachanidu kama Daudi. Brabadang. Wachanidu.
Now, wachanidu kama Daudi. Now hear this. Now hear this.
You with the blues.
Kuna watu wakicheki unabarikiwa sana wanateta. Anazidi kuleta mvua ya baraka na mabeta. Inazidi kunyesha. Asifu ya mvua imenye. Na msifu juu amenitenda.
Majabu, majabu.
Hata wewe ukimkutia na tuwa hata kutendea.
Majabu, majabu.
Benda, benda, tumana mina, deka, niko mikononi mwake, kila kitu kiko
Mungu wangu wanapenda, penda, penda. Na sando wana mina deka, deka, deka. Mungu wangu wanapenda, deka, penda, deka. Anani penda na deka. Mungu wangu wanapenda, penda, penda. Na sando wana mina deka, deka, deka. Mungu wangu wanapenda, deka, penda, deka. Anani penda na deka.
Kutana come through. Mwana na msifu, maombi ya najibu.
Kuna wenye dhambi, wengine takatifu. Jua likiwakali na wawakia wote. Wengine tanda tanda, wengine wamini. Mvua ikinyesha inawanyeshea wote. Kuna wenye dhambi, wengine takatifu. Jua likiwakali na wawakia wote. Wengine tanda tanda, wengine wamini. Mvua ikinyesha inawanyeshea wote. Maskini na chochimi ya na pena.
Now here this. Wizi na tesa, kwa jina lako baba mina tesa. Kwa kanisa na kesha, kukusifu kwangu sina presha. Mpana mamba kila Monday to Sunday. Ukweni kijua eti someday. Nitaingia bingu nini menaye. Nimwabudu ni msifu milele.
Vipofu wanaona, viwete wanatembea. Maskini ala lincha, na wagonjwa wanapona.
Baraka zako mingi nime na miujiza yako nime. Baraka zako mingi nime na miujiza yako nime.
Hata wewe uta hata wewe uta hata wewe uta hata wewe uta.
Sana uwezi ni bow, kila siku na nijaza. Baby uchelewi no no. Niki koma wanikuza. Mba kila Monday to Sunday. Ukweni kijua eti someday. Nitaingia bingu nini menaye. Nimwabudu ni msifu milele.
Vipofu wanaona, viwete wanatembea. Maskini ya lalincha, na wagonjwa wanapona.
Baraka zako mingi nime na miujiza yako nime. Baraka zako mingi nime na miujiza yako nime.
Hata wewe uta hata wewe uta hata wewe uta hata wewe uta.
Makar, makar, makar. Nikufananishe na nani. My lord, my lord, my lord. Nikulinganishe na nani. Sababu tu ni wewe tunaomba. Sababu tu ni wewe na budi. Sababu tu ni wewe tunaomba. Sababu tu ni wewe na budi. Baba ya baba wewe ni shuja Baba ya baba wewe ni shuja Baraka zako mingi nime.
Now
nime.
Now hear this. Oh yeah, yeah. 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 Oh Nikipanda mara 3 huku nichukia mimi Yesu wangu ulinipenda. Baba yu wangu, ulinilinda toka mimi ni wewe. Bariki siku sikia baba ulinipa huu Nikipandanga madri nitambia gawadi vila Yesu unanipapa Mili plata maradri huku nichukia mimi Yesu wangu ulinipenda Oyoyo, nimeona nguvu zako Oyoyo, nimeona mkono wako Nimeona mkono
wako wakati Mungu hunyamaza kimya. Unaita kama usikii, unabisha wala ufunguliwi, unauliza maswali wala hujibiwi.
Forget who played it first. It's none other than DJ Ish.
Mungu yuko nawe tena karibu sana nawe. Acha vita upiganiwe, acha miziko upewewe. Siku yako itafika, basi wacha iwe.
Basi wacha sasa iwe. Mina Mungu anataka iwe.
Bila wewe Yesu mikwisha, bila wewe itakuwa mbole. Jesus. Milele na milele. Kata, kata. Dunia minime kata. I am going to suffer Jesus. Milele na milele. Mama, mbaba. Mina prenda yesu ati akikwenza kada tawe na toka ngambo ayo ni ya dunia mambo yote ni vanity vanity ila yesu ni vanity lingala ya yesu wangu inafokola ni ache niime sababu nilirezea kalipukea I'm born again, I'm born again. The water spirit and the blood I'm born again. I put my mind, made up my mind, made up I'm going to serve my Jesus. Milele na milele. Dunia mimi mekata. I am going to serve my Jesus. Milele na milele. Dunia mimi mekata. I am going to serve my Jesus. Milele na milele.
Wezi karanga unatibliza mbona 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 pamela njoko yesu kuna dawa ayaya amenitoa pabaya ya akisema takubariki hakuna taka yesu ya wanginio wanini ya cha waliposikia unume yako. Niko na reason ya ku clap ya ku snap ya ku put my hands up, cause I got my mind made up.
Sangwe, sangwe, vigelegele na neremo
DJ Ish.
Kwa maana Mungu wangu, Yesu amenikuwa tuna niko zile
za DJ Ish.
Na feel kupiga sangwe, sangwe, vigelegele na neremo
nitapiga.
Kwa maana Mungu wangu, Yesu amenikuwa tuna niko zile za
Yes, yes, sangu.
Zile za
Yes, yes, sangu.
Zile za
Yes, yes, sangu.
Yesu amenikuwa tuna niko zile za
Yes, yes, sangu.
Zile za
Nilipojiweka mbele zake nikamuomba Mungu wane
Amani shushie baraka za
Now hear this.
Now hear this.
Ani shushie baraka za Nilipogonga gonga bila kusita ukabonga bonga. Nilipogonga gonga bila kusita ukabonga bonga. Uabudiwe, uimidiwe, kwani medo bingwa. Uabudiwe, uimidiwe, kwani medo bingwa. Nilipogonga gonga bila kusita ukabonga bonga. 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 Wazazi wanisomesha kwa bidi, shule ya msingi ya di university. Yapo nyumbani kulikuwa empty, sina cha kuwalipa ila kwa maombi. Mungu siyatumani haikupita mwezi kanibariki na kazi. Life na ikachange toka sima na chumbi hadi walikuwa maini. Baraka zikazidi paka nibariki na bibi na watoto wawili. Tukumshukuru sina budi. Nilipogonga gonga bila kusita ukabonga bonga. Nilipogonga gonga bila kusita ukabonga bonga. Uabudiwe, uimidiwe, kwani we ni bingwa. Uabudiwe, uimidiwe, kwani we ni bingwa. Nilipogonga gonga bila kusita ukabonga bonga. Nilipogonga gonga bila kusita ukabonga bonga. Uabudiwe, uimidiwe, kwani we ni bingwa. Uabudiwe, uimidiwe, kwani we ni bingwa. Nilipogonga gonga bila kusita ukabonga bonga. Nilipogonga gonga bila kusita ukabonga bonga.
Babolie chumbi nguni na chua unatazama. Mini mwanako mpendwa katika Bwana. Naishi kwa bahari mchango lio zama. Kwa mbali na unavumbi ilio hama. Na njaa ilitawala na tamaa ya ganji. Nafanya mradi kwa kivuli cha uchungaji. Nazini sana na upako wa kipaji. Kunia la dhambi na namfisha Yesu taji.
Nikona mengi masikiret. Ni atoeje kwenye kibet. Sometimes I regret. I am sorry. Na nikona mengi masikire. Mengine makubwa mengine bet. Na mengine mewitness. I'm so sorry.
DJ-ish.
Sorry. I'm sorry. I'm sorry.
Mama linambia kafanya kupukuzia. Leo najuta na shindo kusimulia. Kafiri ya zaliwi ya najengwa na dunia. Kuna mda mtu mzuri, utengwa na atia.
Nilichona king sana, nakumbuka. Nizaliwa nyota, upako kuruka. Nikasa ufari ya macho, inafili siduka. Hata mwenye roo safi ya kipa na nuka. Nikona mengi masikiret. Ni atoeje kwenye kibet. Sometimes I regret. I am sorry. Na nikona mengi masikiret. Mengine makubwa mengine bet. Na mengine mewitness. I'm so sorry.
Shouts battle.
Lord of Lords, sorry. You're gracious.
Sorry.
Full of compassion. Slow to anger.
Sorry.
And of great
I'm
mercy.
Sorry.
And of great
I'm
mercy.
Shouts battle.
Lord of Lords, you're gracious.
Now hear this.
Now hear this.
All of a sudden, my family badly. All of a sudden, my life different story. ghafla tu, ghafla binfu, maisha yangu yamebadili. Nasema ghafla tu, ghafla binfu, na sio juju anaitwa Mungu. Nilikuwa nalia lia, huku moyoni ninaumia, hadi yeye alipoingia, maisha akabadilisha. All of a sudden, yeah, somebody tell my enemies. All of a sudden, all of a sudden, Yesu ameingia kati. All of a sudden, maisha meibadili. All of a sudden, my life different story. Hey, Mungu ni mwema, my life is a different story. Waloniona kama bad and tell them sorry. Ameondoa kabisa all my worries. Na tunasonga kabisa from glory to glory. Yalikuwa nalia lia, huku moyoni ninaumia, hadi yeye alipoingia, maisha akabadilisha. All of a sudden, yes, somebody tell my enemies. All of a sudden, Yesu ameingia kati. All of a sudden, maisha meibadili. All of a sudden, my life different story. Hey, hey, nipe sikio, nikupe kastorio. Hey, huyo Mungu amebadili maisha yangu and many more. Hey, na kama alibadili yangu, you are not an exceptional. Believe me, atamaliza kilio.
Now hear this.
Nasema atamaliza kilio. Na kimaisha kukufungua. Oh, baby, 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 baby. Oh, na, 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 na. Naomba unipende, ukinituma maliwe, niende. Naomba unipende, wakichopu maniyo, niko studio. Nikona nyimbo mpe ya kukusifu. Wakichopu maniyo, niko studio. Nikona nyimbo mpe ya kukusifu. Baraka nyingi umenipa, ndo mana na wanda. Ni mara ngapi na blanda, na bado na panda. Spiritualio, physicalio, unibariki yo medadio. Spiritualio, physicalio, unibariki yo medadio. Nipende, naomba unipende. Na unipende, na chamani mbinguni niende. Nasema Yesu wangu we, nipende. Naomba unipende, ukinituma maliwe, niende. Naomba unipende, wakichopu maniyo, miniko studio. Nikona nyimbo mpe ya kukusifu. Wakichopu maniyo, miniko studio. Nikona nyimbo mpe ya kukusifu. Kigandani nasikia umenyandika baba. Nikitembea kwa dunia unaniwaza sana. Nasingependa nipote, unirumbie. Wasira wempole, nirudie. Spiritualio, physicalio, unibariki yo medadio. Spiritualio, physicalio, unibariki yo medadio. Nipende, naomba unipende. Na unipende, na chamani mbinguni niende. Nasema Yesu wangu we, nipende. Naomba unipende, ukinituma maliwe, niende. Naomba unipende, wakichopu maniyo, miniko studio. Nikona nyimbo mpe ya kukusifu. Wakichopu maniyo, miniko studio. Nikona nyimbo mpe ya kukusifu.
Oh my God, he's back, he's back.
Hey yo, Africa, Kenya, Nairobi, you know where release it is, homeboy, city boy, aka Bowers here, baby. And I'm chilling out with the baddest DJ, VDJ Ish. The baddest, follow him on Instagram, social media, VDJ Ish 254. Wash ha!
Now hear this.
Now hear this.
Singetaka uende, Nikirudi mama, nikirudi yo nisiwe yula. Angalau kakari mama, mani vipesa nirudi navyo. Kule kule, kumbuka maneno mazito yako. Vile vile, ibaru wako mama, ifikie mama, ibaru wako mama.
Kulanga temo Bawe kept on dreaming And you will never give up I told you mama I'll make you proud of me As you know me mama I also work so hard
I baru wako mama
Kwa mama
Nifikie mama I baru wako mama
Kwa mama
Takukumbuka sana
My dream is to buy you a plan. Oh my mama, my sweet love, my heart mom.
Now hear this. Check 1, 2. It's very interesting what God can do. Ragamuffin old school, you can call it part 2. J fam, long boy, manga now. 1, 2.
You know I'm my king. I know none can down me now. Father God, him a the real it. When I'm a my
now,
thing
now,
I know none can pull
now.
Me down. Father God, him a the man a the
woo. Such a love like this, me a coulda never see. Me a say, me a coulda never see. Such a love like this, me a coulda never see. Me a say, me a coulda never see.
What a friend we have in Jesus.
Christ in my life, everything clean. Told me a sinner, love and affection. I love me go single, true love me feeling.
Yo, hey. Biggity God in me, hey. God in me soul, do not you feel me bolder. Jehovah Shammah, him a look me on me shoulder.
Hey.
Me father,
hey.
God, hey. Me go see
bolder.
Hey.
Blaze up the fire, stop me.
The Dope Boy from Nairobi, Kenya. Too hot for TV.
What a friend we have in Jesus.
Chani wa show,
now,
oh, oh.
Now hear this.
Now hear this. Doing the music.
Niliokoka, wakacheka ho ho ho. Wakanipa wiki, sasa ni mo oh oh.
DJ
nilizaliwa huruma.
Oh,
na place nimefika, ni neema na huruma. Sani huduma.
Yeah baby.
Kwa Yesu kuna na katika na chuchuma. Nilizaliwa huruma. Hey. Na place nimefika, ni neema na huruma. Sani huduma.
DJ Ish.
Kwa Yesu kuna raha na katika na chuchuma.
Kumbe, 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 eh. Kwa Yesu ni raha.
Hey.
Kumbe, kumbe.
ya garama. Labda turuke kesha au kulala salama. Yesu asifiwe hadi Dar es Salaam. Hapa tu ni baraka, hatutaki laana. Sindi wachanga ndio, na tunataka raha ndio. Tusiharibu matarajio, juraza shetani ni mashaka ndio. Sindi wachanga ndio, na tunataka raha ndio. Tusiharibu matarajio, juraza shetani ni mashaka ndio. Unazaliwa huruma, na bless nimefika. Ni neema na huruma, zani huduma. Kwa Yesu kuna raha, na katika na chuchuma.
Never run from you. Got some reasons to worship you. Jesus, me love no one but you. And I know your love will make me cool. Say that no, me never run from you. Got some reasons to worship you. Not you want me to close,
Sana. I read in your money. Not you want me to close, Sana. I read in your money. Not you want me to close, Sasa. I read in your money. Not you want me to close, Sasa.
Me no rapa daba, me no lippy lippy. Me no want the bad man people getting a me so no. Got to stand tall, do the water show them who me serving. Wanna give me strength.
It's the Haters Worst Nightmare. Don't forget who played it first. It's none other than DJ Ish.
Do the water show them who me serving. They wanna give me strength. That make me feel survive. Jesus, me love no one but you. And I know your love will make me cool. Say that no, me never run from you. Got some reasons to worship you. Jesus, me love no one but you. And I know your love will make me clean. Yeah, no, me never run from you. Got some reasons to worship you.
Not you want to close, Sana. I read in your bunny, not you want to live close, Sana. I read in your bunny, not you want to live close, Sasa. I read in your bunny, not you want to live close, Sasa.
I want to buy your tower in your coat, you want to want to rewang a woman.
You
should learn no sandang, that your money's on a bullam, bullet of a day. You tell me the rooting go, how about this? I want to preach on a please don't go. Come on in games, kiss a bab, sing it a man, you could not go room. I want to buy your tower in your coat, you want to want to rewang a woman. You should learn no sandang, that your money's on a bullam, bullet of a day.
I'm a little bit of a in the mix with DJ Ish, the dope boy from Nairobi, Kenya. Nothing but straight hits with DJ Ish.
Tell you that me coming to you.
Yo, what's up, Nairobi, Kenya? It's your boy, Tio Edinis, and I'm now chilling out with the roughest and the toughest DJ in the 254, DJ Ish.
You in the mix with DJ Ish.